I'm desperate to know you more. Ukukabila kwa mutima kwishiwa imwe. Inende kabila ukunishiwa.
That's where I want.